Moga Democratic Alliance o tsama pane sengwe lo hlahlela ntate o pankane e leng administrator ya construction sector, ntate e leng gore o nkile mogolo a nkela qato ya mogolo wa gae wa 3 million ya tšhelete ya setšhaba sa maAforika Borwa ntle le tumelelo ya ministera. Tšhelete e ka oduma 500,000 ka ofela go seo e leng gore minister o ne a batla go mo patala sona. Go nana ko re na le tumelo ya gore ke tlolo ya molao ya PFMA, fela maare wa go bontsha gore disetšara ga e le gantle mosebetsi wa bona o mongwe kore di sebedise jalo ka di-looting funds tse e leng gore di-catera tsa ANC ba kgona go utswetsa setšhaba sona. Go na le gore ba netefatse gore go ba le ntshetsopele ya skills development ka gare o naga, ntshetsopele ya go theo ya mosebetsi le moruo wa naga gore o go tseba go bona. Re kgatlhano le seo ke ka ontse re tsa piletso ya gore ntle le gore a tshwarwe for bobodu le manyofonyofo, tlameha re tse bonnete ba gore disetšha tsena di a tloswa, ebe dithibetso ke tsone tse e leng gore di a maatlafatsetsa bonnete ba gore ntshetsopele ya skills development mosebetsi le moruo e ba ka setlhogong.